Noise. Sign. Sign.
Kimunyanja. Remember where you come from. Zambian Music Plumbers. Don't see old.
Kwesu kwa beshewe. Wamfono mselu. Akache miaka teni. Kabala masele. Kukulumbamo. Ketu tuwale selo. Chongo cheka cheka. Chamba kachelo chelo. Weba so sham. Kukwe mina zaol.
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 We were so sharp. Kukwe mina zaol. Zaol. Kwesu. Kwa fula was club. Met. Pamwanti. Ntila feleka. Ngumegu. Imbabula. Kwenyantia. Idi muisak. Takulenshila. Oleyapi. Vena beba isap. Ukchena. Ukchena. Wafmanechi gaz. Kupanta. Kupanta. Watanava cash. Fula, fula, kukusha pampash. Inkonya, inkonya, nokupunda lash. Kwenda, nokufika bwino, not na mabidi. Ghostik, kuchitwi, waef kushukuba zii. Maesta, poba sangwa, ukukumbi menshi. Abana kash, luveyo, tabaluka menshi. Ubamwenuku, ubamwenuku, kubela mambafwa. Ichimbuya, tabaseka, kwesu nishi wafwa. Wapuska, mpakati, vashitilo kufwa. Tabelela, vailela, awe chafya. Kwesu kwa beshewe, wamfono mselu. Akache miaka teni, kabala masele. Kukulumbamo, ketu tuwale selo. Chongo cheka cheka, chamba kachelo chelo. Weba so sham, kukwe mina zaol.
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 Weba so sham, kukwe mina zaol. Zaol.
Paketo ni opena kakureta. Vochitika sunga pendo kakureta. Kande umagara angri mopu. Nopeze kakuri maringati popu. Bageto ni wangono waririu. Wagai anapaki samatiu. Yama sampo mishanga na mapiu. Tie kuchalo pasata dena chichiu. Wagelo mbuyo kuno ndie kapito. Mumabina na kamowa ndie jito. Pastriti kutukwa na ndie language. Bothi wagelo na wagai ni masabeji. Katasu ya selinga na milolo. 10 years wanasheta ni wapolo. Tasangwa heka angri mopo olo olo. Wanatakata wanatoka mumakolo. Tambachi woku ni wapondo wanashetai. Osa terena muma second usa pentai. Kofichi baka pampos na chikumfwai. Wenze kumilitari yapa ni wakumfwai.
Kwesu kwa beshewe. Wamfono mselu. Akache miaka teni. Kabala masele. Kukulumbamo, ketu tuwale selo. Chongo cheka cheka, chamba kachelo chelo. Weba so sham, kukwe mina zaol.
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 Weba so sham, kukwe mina zaol. Zaol. John D. Rich Bagger.
Magic. Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers. Don't see old.
Samurai. Try J-Wax,